nkulabye leero afazali nkulabe nkeera lwemba sikubidde mukwano nkubiranga labo ndeetedde kati okutegeera amakulu agali mu bulamu na buli wembeera kulira kawoowo kongweke weekuba mazima guno omukwano gwa ddala n'oluusimbanga omwana omuto ebyekiyaye kati mbimaze sazeewo mbeere naawe nga bangi bagwewala buli mutima gubako gwe gwetaaga okuva ogwange lwe gwakufuna mazima mpulira sikya wanka wanka nafunayo gwe namala woo ei nakutamani mupenzi wangu You're the reason I believe there is meaning in my life niko thabiti sifunye mfuba nyo ne nkufako neyo jemba pisenga bintabuje watu nze nzirukira woli ne mpulira bulungi isai jafenga jesima ye mitima jafenga jesula chemvude nkuyiza kaimba tukaimbe nti bubu